kwenda kuchoche, si ndio? Acha tuchoche basi.
Big shout out to Vince on the beat, buddy.
Kama una noti, kuna demo menoki anakuuliza kauko na moti.
Chocha.
Rent uja kanjalandia shakupa notice, lakini umegoma hautoki.
Chocha.
Forex unaosha bila copy.
Chocha.
Ocha wanajua weni doki.
Chocha.
Bogi wanasema weni bossi.
Chocha.
IG ya uwezi cheza loki.
Chocha.
Check the somolo once again na ile injili wanapenda. Other than rapo bado ni mwili na jenga. Doba napiga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad man kisiri siri anatengwa. Anomolo fiche nkafiri firi kwa dema. Check yule boy wa chili chili analengwa. Backup nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Nukibishano na kutaksu shuru. Mulibanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah. Atuendi mandamano. Baba into maintain kanyo kanyo. Mr. President ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo.
Kama una noti kuna demo menoki anakuuliza kauko na moti.
Chocha.
Rent uja kanjalandia shakupa notice, lakini umegoma hautoki.
Chocha.
Forex unaosha bila copy.
Chocha.
Ocha wanajua weni doki.
Chocha.
Bogi wanasema weni bossi.
Chocha.
IG ya uwezi cheza loki.
Chocha.
Dopate views we back in the day, you may earn more. Agenge Grammy tungelete wana cancel. Say Kenya ni kaku na reggae ama danso. The conscience ako juu yangwete hapo Sanford. We ball on a budget strictly. Atupendangi burden sisi. Yoyoleli fanya ni juwe kubag and fiti. Free parking the only reason iko Garden City. If they charge me na tailgate Mr. Patel. Vibes too, awezi taka beef na cartel. I had to make a choice at the streets of myself. Jumta squeezy my boys wanna snitch na lapel. The new definition of kidungi. Umejipine, weni fundi. Weni gangsta, ukona kikundi. Shut the fuck up, bro lundi. Una glorify chocha. Meribu mziki mefanya ijobi kai mboka. History kai proper. Boy child anakapitia kosetu juika matoria taitoka. Bloggers awa verify story. To all the victims wako terrified, sorry. Chocha imedui gemi kai bori. Na nyim pasho bitch, I hope you die slowly.
Kama una noti, kuna demo menoki anakuliza kauko na moti.
Chocha.
Rent uja kanjalandia shakupa notice, lakini umegoma hautoki.
Chocha.
Forex unaosha bila copy.
Chocha.
Ocha wanajua weni doki.
Chocha.
Bogi wanasema weni bossi.
Chocha.
IG ya uwezi cheza loki.
Chocha.
Buda kila kitu chocha. Chocha, chocha, kila kitu chocha.